exclusive from Zampi.
Serious meditation, music creation with a sweeter melody.
Sweet melody. It's just a melody.
Mozimbi wangu wagusho mabama. Ngoyo mudolobo. Bama waga jinja. Masimbi waga sanduga. Bibi wagusho mabama. Ngoyo mudolobo. Bama waga jinja. Masimbe waga sanduga.
Uyanda boma superstar. Uyanda boma superstar. Uyanda boma VIP. Uyanda boma superstar. Oh, uyanda boma superstar. Boma superstar. Uyanda boma VIP. Uyanda boma superstar. Uyanda boma superstar.
Kagelo kari nachero ni mofeno rupala. Wakashitira wivu kuwa kukopala. Iwe junya nwala nishi mbushe mkopala. Ni wole ngerati neno yutule shupana. Ningu kwati magineti na ingisha mo something. We wali kakucheichi watampasha ni bouncing. From one superstar to another. Hey, from Kota Mabotiki to Prada. Hey, from Dasha chicken new to everything is new. I heard on the street nobody bother.
Ngoyo mudolobo. Bama waga jinja. Masimbe waga sanduga. Bibi wagusho mabama. Ngoyo mudolobo. Bama waga jinja. Masimbe waga sanduga.
Uyanda boma superstar. Uyanda boma superstar. Uyanda boma VIP. Uyanda boma superstar.
Oh, uyanda boma superstar.
Boma superstar. Uyanda boma VIP. Uyanda boma superstar.
Uyanda boma superstar. Uyanda boma superstar. Uyanda boma VIP.